Gang Johnny Gang the warazi wa memedi Nikumen tuko fiti tuko best tunana uoni wikendi Warazi wa kimok tuko kia tukibandi Rianka ni genze na ruwa kuchafuwa Mandunya mabanga warazi sinitia
Mangare na sidai kukatema Nikajaba siri tu nikameze Pande moja nikaveve kazoze Unibebe ata mbere ya kirindi Sitambui wewe maunenge Mamiwa maembe na marenge Guest text ni mdimu wa mafom Chain ifike adi kwa tom Magad base wangu ni ma.com Cash crop za nyandaro ni mawaru Yengenje kanya tifi ni Subaru Nimi acho na karau ni kateko na kaparo Mataro master wangu ni kamaru
Nibidi hashtag kujituma
Spider clan tunako kunyambisha Na mabrina kuwa stam kuwa toka Ngongongis kuwa toka kimangoto Manti snapchat na mafoto Musi tense ni magess wana dance na ka evidence Yo siyo case tukijinice na ma ice Ni machis na machess yo yo skia Mwasre na manyanga nikisaka nyama fara Nikibonda utanao mispenda giufara Taku spin na mabare ni kufurize kama tara tara
Gang Johnny Gang the warazi wa memedi Nikumen tuko fiti tuko best tunana uoni wikendi Warazi wa kimok tuko kia tukibandi Rianka ni genze na ruwa kuchafuwa Mandunya mabanga warazi sini fiat
Spider clan is a gang on the mic Mbogi fiti na nice na kasike Na madem na waride kama bike Na mafans waki watch wana sub na kulike Yengenje ziko fine ni kuraru Siki waka tukichome ziki medi Na mashada ziki waka kimogatha Lango ni mamochi kachum ni za ocha Spider clan kazi tu kuchachisha Anluli jina kubo watagwaya Mirisa kusetuka madem kuwa kemba na mbogi kuzitoka
Bangus kumochoka niko binje mawikeni Na riengi ya maloko kuatoka na kajing Jing, jing, maizama jioni Warazi wanabuya niko rada ya mamurio Na wasupa wanarori ya na matori kunguri Warazi na mandunya kurure Kinyama tunaseti manati konda Na ni hard tuki crash tuko hapa na madasha Genjeri Spider clan tumekam kuondok Na mirisa ni kutoka miondoko rarapon Riz riz tunabai tukilo tunagiz Tumebounce wakitoa shikiria kaba zenga
Gang Johnny Gang the warazi wa memedi Nikumen tuko fiti tuko best tunana uoni wikendi Warazi wa kimok tuko kia tukibandi Rianka ni genze na ruwa kuchafuwa Mandunya mabanga warazi sini fiat Gang Johnny Gang the warazi wa memedi Nikumen tuko fiti tuko best tunana uoni wikendi Warazi wa kimok tuko kia tukibandi Rianka ni genze na ruwa kuchafuwa Mandunya mabanga warazi sini fiat